Sky flowing MGs in the building.
Sana yo boy Chirex.
Quax, the rap daddy.
Put it up. I'll never let you go. 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 Nika kulata kuya kwile. I'll never let you go.
Presente bo international kapa mwaloko yeah. Kuno kumuchima wakia koloko. Kawate na ukafumako washi gorioko. Halie, halie. Niswale kwa lizo harie, tarie. Yes. Till death do la sapat. Jobe kwe kangu kakusezele ya kachi. Awawe kawana sale kumakaniko. Chemistry tuwapa na yo umekaniko. Yeah. Mekako kanyike. Peta hafu wa ifengu kakusanyike.
I'll never let you go. Nika kulata kuya kwile. I'll never let you go. Nika kulata kuya kwile.
Zangenge wango zanga tuyenga lutwe. Valu iso wose natu wa shitenga kumitwe. Na unka pano wechako na kukonga. Hali obengu riredi numba kufweta milonga. Swenya angu kwa tekuliboko. Pweo wako unda chuchi mwese muna mukoko. Hano kwa lituluka hachifupa wenga target kuya kuzuo kakosenga malonga. Yove ukanguna sakula halizavu. Watela kule wanyikana malonga hamavu. Sky fluid MGs. I mean NMGs wesme gulu. Tumalonga hamavu fish kwilo kuna.
I'll never let you go. Nika kulata kuya kwile. I'll never let you go. Kulegeo anything. Kulata nanti waida. Wena ni kuketile na baba sali mauma. Wena mambia mbonye. Wena ni kuketile na baba sali mauma. Nika kulata kuya kwile.
Muzubo ya tuwa mahazubo tuwa tuwa mowe kanke. Yeah, Sky Fluid MGs. They call me NMGs, where's the guru? Chilexia got on this one. Cox, visit the vocal boy. Tumarunga hamaf twish pilo kunato ya boy. HMZR, Young Shippa Ben Bela.
Say it latest.
Grand Biza Grand Jim. Mr. Kobe Pamongo.